mama wange kwe nasima kaka na kukubulire omulungi wange since came in my life nentandika okukyuka kati ndi wanjawulo omulungi nga gwe tayagalwa byakiyaye zikiriza kutwale kutwalire ddala ntwale wamwe kola ninduza ngandaba bakutwala nitandika okukaba bwenkuba obufananyi omulungu wange naye ate nengoma when I remember your promise titolinvamu era tolisula Nachiro kurafe no wosa kugwe wozi nyumya gwe oh bwe nyimba nyimba gwe to fayo zenkulina maybe to fayo zenkulina zebuli chimuchenkola gwe eto ba misana na chiro kurafe no wosa kugwe wozi nyumya gwe oh bwe nyimba nyimba gwe Fire, Zenkulina.